Antoine. I'm on case, y'all, do I? Aziz, you need to close it.
Mana munjila yotinana hinendi nzanga chinka kambilana mana kazi ako wala uyu osanama nzanga dandi uza kukongora kufana inendi vekele
imisanje
ola tandila latila
inengawanje
mikono yake itandi pasa
mabande
ndikoza kungozi tenganga
timasanje
ukoma mbuno saluta olo limbikila yo akadafuka panka zo kongola yu ndina gonja olo chila kula koso china choka ndibuze tina lako
matamatu
ndipate namba yako
matamatu
nitiwe kumwe umakala
matamatu
ndikufuna tizichiza
matamatu
ndibuze tina lako
matamatu
ndipate namba yako
matamatu
nitiwe kumwe umakala mafuna tizichiza
matamatu matama mai koma alisingu matama mai pano wakulira matama mai koma alisingu matama mai pano wakulira
ndida potokoza komwe ndi makala nditu ndida fotokoza za ineyo mwatonto koma ndida yankidwa ngati mundu sata singu angatu kwa nechonchi kukongola kose
hapa ndikomwe ndida ziwae kuti kukongola kufanae nipo kukongola kwa mtu e kumaya nkulidwa ndi mtimae
lelo sia o ndia o singu ndisechi luksi ya o ndiyo yo o akada kalala mwako koma ntafusa zina
matamatu
komwe amakala
matamatu
zomwa dandi yanka
matamatu
ndikafuna kumutenga
matamatu
dandi uze godzina
matamatu
olo namba yako
matamatu
zomwa dandi yanka
matamatu
ndikafuna kumutenga
matamatu
ndia oko
pata mama
ke pano ndia oko
pano akuli
he
pata mama
he
koma alisi
he
pata mama
he
pano akuli
he I Antoine and what this sounds like Aziz me take close eh rest up on the beat.